kwema kwange
mulimu gwe weka nange bwente kankwefuke
sibite kukwese bole banga lyonna tuliba nawe tusanyuke tujaguze yesanyo eri tusanira sibite kukwese bole banga lyonna tuliba nawe tusanyuke tujaguze yesanyo eri tusanira
Nebanjogera